Mangiati yes, mangiati no, mangiati yes. Come on.
Woo!
Easy man!
Na kapeto, wanataka kutoka na mobeto Tachi na mabantu, wanawishi kutoka na sebeto
Wanga ipepe
Liwalona liwe, mtoto kudeka kwa mamako Liwalona liwe, kula kile ukipendacho
Ambaka isha zima, kapagawa na majina Bada kula dina,
mwana kapeleka moto Peleka moto
One more time
Peleka moto
One more time
Peleka moto
One more time
Pelekea moto
Dar es Salaam
Twanga ipepete
Hainogi
Oh ipepete
Hainogi
Watu tukese
Hainogi
Oh tukese
Hainogi Walete
Twanga ipepete
Walete
Twanga ipepete
Walete
Shika mabega, shika kiuno fanya unachekecha
Chekecha, 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 chekecha
Walete kati
Chekecha, 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 chekecha
Walete kati
Naona unajituma
Anita
Unatafutwa na mama
Anita
Naona ushawaka
Anita
Unaitwa
Shita gun, tatizo gun Swasi gun, magun, shika gun
Shita gun, tatizo gun
Swasigan na kani
shikadani
Twanga ipepete
Hainogi
Oh ipepete
Hainogi
Watu tukese
Hainogi
Oh tukese
Hainogi Walete
Twanga ipepete
Walete
Twanga ipepete
Walete
Twanga ipepete
Walete
Naona unajituma
Anita
Unatafutwa na mama
Anita
Naona ushawaka
Anita
oh.
Unaitwa
Walete
Twanga ipepete
Walete
Twanga ipepete
Walete
Twanga ipepete
Walete
Five now,
Walete.